Kula kula mdalami, kumelu uchukani. Umfazi akawona mahisi, futhi akazoni zine. Umfazi wamthola lena wantwana. Kula kula mdalami, kumelu uchukani. Umfazi akawona mahisi, futhi akazoni zine. Umfazi wamthola lena wantwana. Kula kula mdalami, kumelu uchukani. Umfazi akawona mahisi, futhi akazoni zine. Umfazi wamthola lena wantwana. Umfazi wamthola lena wantwana. Umfazi wamthola lena wantwana. Oh, umfazi wamthola lena wantwana. Umfazi wamthola lena wantwana. Ukumele ukwazi mntana nalobo lomfazi ubheke umkhondo. Ukumele ukwazi mntana nalobo lomfazi ubheke umkhondo. Ukumele ukwazi mntana nalobo lomfazi ubheke umkhondo wakhe. Ukumele ukwazi mntana nalobo lomfazi ubheke umkhondo. Ukumele ukwazi mntana nalobo lomfazi ubheke umkhondo. Ukumele ukwazi ngane nalobo lomfazi ubheke umqondo wakhe. Umfazi akawona mahisi, futhi akazoni zine. Umfazi wamthola lena wantwana. Ukumele ukwazi mntana nalobo lomfazi ubheke umqondo. Ukumele ukwazi mntana nalobo lomfazi ubheke umqondo wakhe.